Idi Magidi rais wa Mtogole, waambie mkeo nakuja, huu mti mkavu uchimwe dawa. kukopa jamani, watu wananitafuta. Mimi fema kimjini, lakini njiani nikipita kopa, ai, watu wananitafuta. Mimi fema kimjini. ninakutaza, jirekebishe, jirekebishe wewe, wewe jirekebishe, jirekebishe, wewe na kunyamazia unajitapa ninakutaza.